Ahaha. Big up boss, top 5 boss elite.
Kuna siri wanawake huwa tunaficha, siri ya kutufurahisha moyo. Mwanamme mfuko mingine majaliwa, siri hiyo imefanya wengine wapate heshima na wengine wapate umaarufu. Chunga mfuko sitoboke. Emu nirushie kama
Alexa on the beat.
Inanunua gari, inanunua urafiki, inanunua pombe, inanunua mapenzi. Siri ni pesa. Aje, 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 aje. Just a little.